Unyenyekevu haimanishi niwe mwoga Bwana. Upole haimanishi niwe mjinga tena. Ujasiri haimanishi niwe kiburi. Karama yangu haina maana nidharau wengine tena. Umenitenda ukarimu Bwana. Roho yangu imekufurahia. Umenipa hekima kujua haya dario. Umaarufu usiniteterishi. Still Lord yangu. Oh, umenijaza imani. Jaza imani, hey, hey, hey. Si mdogo tena. Oh, 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 oh. Umenikuza mwana. The lead of my journey, yani safari ni wewe tu. Na tena bila wewe, safari yangu ita. Nesibaki moyoni. Ikijikweza ulinelekeza nitadondoka. Umenitenda ukarimu Bwana. Oh, roho yangu imekufurahia. Umenipa hekima kujua haya dari. Usiniteteshe. Still Lord yangu. Oh, Bwana.
Umenijaza imani.
Ili no jina. Still Lord yangu. Oh, we Bwana.
Umenikuza mwana.
Imani yangu inapokuwa ndugu. Many jars and mine.